Safari, safari, usihakikishe kama utakwenda mbamba, kama utafika mbili. Safari, safari, kuna shida nyingi njiani, usihakikishe kama utarudi salama, o kama utafika salama, e. Yani yani ni mengi, ukinusulika hospitalini watakupa pole pole. Pole, pole mama, pole. Pole, mimi, mimi, pole. Pole, unusulika mama, pole. Pole, pole mama, pole. Pole, pole, oh, pole. Pole, pole ndugu, pole. Nyumbani ukifika wengine watakuzunikia, wapinzani watakucheka, wenye kusema watasema, wenye kulia watalia, oh. Wenye kuzika watazika. Safari nilipokwenda nilifika salama, oh. Nimerudi na salama, eh. Salama, oh. Nyonge anakia, eh.
Yewe ni mnyonge, sina la kusema, oh. Mnyonge, mnyonge, mbele ya mwenye nguvu. Mnyonge, mnyonge, paka mwenye nguvu apende. Sungura ana la kusema mbele ya simba, oh. Sina la kusema, mnyonge mnyonge mbele ya mwenye nguvu. Mnyonge mnyonge paka mwenye nguvu apende. Sungura ana la kusema mbele ya simba, panya tambi mbele ya paka, o. Simba ya mnyonge ulipwa na Mungu, we. Mnyonge ana kimatimila, o.
Mnyonge ana kia, e. Mnyonge ana kia, e.
Yeah, but once more.